AK kati na wogenze sina chikiriza nti na wogenze nabi wulije ku Facebook ku Twitter himbu AK kati na yagenze I was thinking oba kino chiroto hoba rumors abantu bali mulwali naye ate abera afudde akyali muleke namwe mukomya wolwali AK otulese ebituli ku mutima AK otulese amaziga ku mutima Emmanuel Mayanja, rest in peace. AK Mayanja, rest in peace. Na ye, Katonda alabika we yagadde. Ne yakuse, alabika we yagadde. Luli bwolo, ne tuzula kikoze. AK Mayanja, rest in peace. AK, wumula bulungi. AK, bambi wumula bulungi. Wumula bulungi. Wumula bulungi. AK, wumula bulungi. AK, bambi wumula bulungi. Wumula bulungi. AK, wumula bulungi.
It's a sad moment. I just wanna take this opportunity to salute and respect AK-47. You're gone too soon, but you'll never be forgotten. R.I.P. AK-47. Wechali kumutima gwafe. But it's still a sad moment. It's still a sad moment.
Sichali fresh kati ningangali mu bato. Anti everyday it looks like it's a day struggle. Wokolo bulungi buli omayagala kuta kutema. Oba nakutegana magwa. Omuntu atabadde mulwadde afudde ki. Etabadde accident afudde ki. Abalina omugaso ku nsi be batugendako. Abatalina mugaso ku nsi be bawangaala. Temumukkiriza nakola vasize. Akayimba ku tubadde tugenda ofulumya ye nange. Nange fresh pifichi AK. Ndi mu sad moment. Kansirikirire na. Sijja sirikirira. Eyakuseeka muvuma alingettako. Tako mazi tako. Tako mazi tako. Tako
AK wumula bulungi. AK bambi wumula bulungi. Wumula bulungi. Wumula bulungi. AK wumula bulungi. AK bambi wumula bulungi. Wumula bulungi.
AK for the
wumula bulungi. AK wumula bulungi. AK bambi wumula bulungi. Wumula bulungi. Wumula bulungi. AK wumula bulungi. AK bambi wumula bulungi. Wumula bulungi.
AK for the
wumula bulungi. AK wumula bulungi. AK bambi wumula bulungi. Wumula bulungi. Wumula bulungi. AK wumula bulungi. AK bambi wumula bulungi. Wumula bulungi.
AK for the
wumula bulungi. AK wumula bulungi. AK bambi wumula bulungi. Wumula bulungi. Wumula bulungi. AK wumula bulungi. AK bambi wumula bulungi. Wumula bulungi.
AK for the
wumula bulungi.
Yeah, it's still a sad moment. Sisobodde kusindika sente ziyambe. Sisobodde kuzika. Yeah, this is my tribute to you, man. Cause akayimba kano just to remember you, man. Nolimba tibali tugende kukola babiri nange. Tewaso ose. R.I.P. AK-47. R.I.P. AK-47.